shiki mahatu penkila panado penzi lako tamu na kupenda wewe wako sibu oba tukujeviti kata mpaka socket kupanishe kilima na changu kibamia hey. Mtoto kipu ani ndindini napenda kilicheze lokini yani kukupenda shawini Zulia nyumba ni chona yeye tayali ameshajenga mayo yo nishaweka kibari na kako tayari kulitenda
basi acha mazoari
zoari
acha mazoari zoari acha mazoari zoari acha mazoari zoari
sukari penzi la kora tukunapata siadaiki na wale akina dada sitaki mapelu pelu michezo karata miukana sani kendu kendu kakesha kuwaza alakumba hodari kila sifa umejaliwa najatoa mahari Kitena pangyo hey. Mtoto kifu ani mbindini Napenda kilicheze lokini Yani kukupenda shawini Zulia nyumba ni chona Yeye tayali amesha genda
Basi acha mazoari
Zoari
Acha mazoari